Sunrise Music, baby.
Magomeni, misi yeni dena Kucheza kamale seja nkaliwa dena Wale vula na wanaga dena Nimepata hela semana naga dena Hata ndege nikapande dena Nimepata hela semani pande dena Weji mboka, misi yeni dena Kapata malazi seja kauma dena Hata unga, misi bui dena Nimepata hela seja kakonda dena Hata wema ni mupate dena Nimepata hela simani mpate tena Hata pombe, hitu kanyo tena Nitatoa hela kini silewi sana Nye polisi, amnishiki tena Nimeacha wizi nasema sipi tena Masela wote peponi Peponi, makita wote peponi Peponi, wauri wote peponi Peponi, masela wote peponi Peponi, makita wote peponi Peponi, wauri wote peponi Peponi, weka baba Kwenye lodi, mimi simbo tena Nimepata kazi singeli naimba sana Na show zetu, fujo hamna tena Tusha elimika vulugu basi tena Wale kuku, katuibi tena Tunakula bata kukwa tufini tena We milungi, sitafuni sana Nikifika Kenya, dota itafuna sana Ubandani, misigeli tena Nimepata hela, ibu sitaki tena Masikani kwetu defender, lisije tena Tunauzaliza bangia tuhusi tena Malekani, mina hinda tena Nimepata hela masela naenda tena Kuli polisi, amnishiki tena Nimeacha wizi nasema sibi tena Peponi, makita wote peponi Peponi, wauri wote peponi Peponi, masela wote peponi Peponi, makita wote peponi Peponi, wauri wote peponi Peponi, walembo wote motoni Oya nimekosea hiyo Walembo wote peponi Peponi, walembo wote peponi Peponi, weka Jini wide anauliza safari ya kwenda peponi Eti fulaga anauliza safari ya kwenda peponi Bajo bakola anauliza safari ya kwenda peponi Eti beka jo anauliza safari ya kwenda peponi Na mimi ndo na wajibu masela wote peponi Jini kwani abaya masela wote tasanya musima Sikilisa masai ya kekoma Na kuja Niko na producer fulaga We DJ Jini wide Kimbiza sasa Miadi yangu ikinipanda atanguo na fuwa Miadi yangu ikinipanda atanguo na fuwa Nifuwe muone Nifuwe kwa huku Nifuwe kwa hapa Nifuwe Ona yuli